Yeah. She's a classic. Yeah. Excuse me, miss. Excuse me, please. Ebuludia malapiri kuni pigya kiss. I know you gon' like this. Wakujia dry wanna lie fix. Girl, I give you all of me. Ukipatacho sile yako kimu usu nani. Yani zero distance on the chest. Tumetulia best attentive. Ukiumia domana na kuimbi your verse. Clap for the lady, clap for the lady. Ongeza utundu na matrap for the baby.
Umilipa jina, nanita baby love. Na mtani mine shima. Na mimi na mabav. Na linga na baby mama. Sitaji baby drama.
To the left, to the right,
then shake your body.
Let's go.